z'amazima nteerawo omukono nebateme ekyambe watuula n'okajjala mu nze musaayi omutima ogukuba engwala wasaabala mayanja geeyeebuziba nga nkulaba kyamuli ndi ku mutala nkulinda mazima alwalirwemu ng'enjiweegoloba n'osuula ennanga gwe yali ankeeza mu ssuula ng'emmambi ekyali nga ndowooza nti oba omulungi totuuke kati nkulinda mu ttaano kazaabika ebiraka laba tuli eno twegiriza nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda mukwano gwo nantalabika labika kimuli kyandaku kazaabika ebiraka nkulungula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambulo ntwale I will be your shore until the day we cross apart era oluse tumbi ngolokoka nenkubamu akafaananyi akaseera ako n'akadaali w'embaga mwenani senkada ng'onyumidde mu kasuta ka bbeeyi omukwano gwo nga mungi nfulubana nfulubana amapenzi go nga mangi njakirira twala mpola mpola tontwala njabala kazaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda mukwano gwo nantalabika labika kimuli kyandaku kazaabika ebiraka nkulungula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambulo ntwale saabalangatira bweke bw'owulira kwitango jja nsooka ssuula nkesi kye bana abalindirizi banje bwe lutojja owange mwoya amundabiddeko takubaleete amweva failebo bw'oba tondabye nkubira kawuli oli tuzitwa timpo nkulukutira mu mutima enkala amatawa gikoba nkimanyi buli lwe nkulaba netabula amazina mwana mulenzi omukutula ekiwato kazaabika ebiraka nkula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda mukwano gwo nantalabika labika kimuli kyandaku kazaabika ebiraka nkulungula nkulungula ntwale nkulungula gy'ogenda nagenda ntwala ndi kaliba kamodo mambulo ntwale n'omuyigo gwange munaalaba kinaava muyeebiraka kazaabigenda kumwana masajja okukumukira katamidde kazaabika ebiraka mwana waboobwe mwana gonjogeza matataata omwana gwokulinga nga toto guninye kujoba sikyalina apaana kazaabika ebiraka Short until the day we cross apart. Kazaabika ebiraka.